Sheni pumzi yangu, shibenjani napohisi. Shisobi ufumbali nae, ni mateso bila ya chuki. Ase, usafiri wangu, kwa salama unifikisha. The way she go fabulous, kwa mineri nobody like her. The way she dance na, penda maswaga na pose. Aya, anavo flow kimombo na, kicheka kabisa ndo anakamanya. Sijeni achanili, wakakurubuni kwa maneno mama. Kasa hao shida zako, stare zao za kupita sana. Baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Hey, hey baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Atena ndege mti wake mimi katua umbali so kikwazo michepuko haina nafasi kaganda akini misi ya anajua kesho ataniona hajani kimbia hata leo sina kesho nitapata anajua hapendi kusono nae ateni mini mkisi hadharani ni mkumbatie acha wivu brother mwambie mgatao atena zero planet wadili atena life unity atena nyosho turuka riziki mite media hunters here atena she the one they million atena media team me yeah atena she the one they million atena tayoweka wapie sura yangu kini hata wewe ni nusuru na maneno maneno heshima yangu nilindie siri mami daddy watoto wawili kajumba kazuri ndoto ndo bas wapi 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 msipajui tabaki na nani yeo wapi niende baby akumisi misi mabibi sana nasema na wewe nakudedicate kawimbo bomba baby akumisi misi mabibi sana nasema na wewe nakudedicate kawimbo bomba. Sasa wazawa unit top 3 ni gasio sia pasco mopao mama kana tunyakato mwai maura safi safi one music amesimza vibiki mpiaze.